najimsafi.com. It's all about love. Nyani se Boosie Majenga. Let's go.
It's you. Oh yeah. Visa ndo kumefanyo mpaka niondoke nyumbani. Sipatikani mpaka mtani sonekani. Oh yeah. And it's true. Oh yeah. Stress ndo kumefanyo mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu yamekosa mani. Oh yeah.
Yo, ngeweka wapi sura yangu? Sina chama na kwenda wapi na kura yangu? Yuko wapi ashura wangu? Kabeba vilago vyote na kaptula yangu. Kanechia vugu vugu vurugu na tabu. Marafiki wote ndugu maneno tarabu. Stare zangu ni majani machangu na klabu. Kula barabarani kokote na weka ubavu. Manze nye chip kumbe tena pumbavu. Anagawa kama pipi anagongo kwa chipsi kavu. Mapenze nye fitu ya shindi hata kubawa. Waulize liofanya pipi walolo kwenda kwa babu.
It's you, oh Visa ndo kumefanyo mpaka niondoke nyumbani. Sipatikani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true. Oh yeah. Stress ndo kumefanyo mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu yamekosa mani. Oh yeah, and it's true. Mama. Visa ndo kumefanyo mpaka niondoke nyumbani. Sipatikani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true. True. Stressin does me fanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu yamekosa mani.
Tumaitaji maombi na misa. Oh yeah. Mana mapenzi yanantikisa. Oh yeah. Kuchitiana na potofu fikra. Oh yeah. Na tulianza changu kiwa bikra. Oh yeah.
Na kinacho ni detisha ni hiyo rangi yako melanin. Vipinza kudumia sina kibunda Benjamin. Vitendo vina shiria ya kuwa sijependwa mimi. Na ukuwana na nkandie tikuwa nimependa ni. Because you're my baby. And I'll fight for your love. Japo moyo unanikos napata scar for your love. Kidogo tunachopata tuna share for the love. Mata mademu na wakata nikichupa sio love.
It's you, oh yeah. Visa ndo kumefanyo mpaka niondoke nyumbani. Sipatikani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true. Oh yeah. Stress ndo kumefanyo mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu yamekosa money.